Yeah.
Uh-huh. This is the guy. We always pat to the top. Man water.
Naanza na hii sifa yangu mkwe. Mi sifa mingi na ukwezi. Mi sina makuzi, takupenda wewe. Tampenda mama na baba yako na ndugu zako. Takupa mapenzi mimi
mavumbole, vumbole
jawaipewa
mavumbole, vumbole
takasikie
mavumbole, vumbole
kavumwa radi.
Tatizo la kosheri unanistajabisha, unavonipendaga kweli.
Oh, inanyuma wivu naona, mina umia. I'm in love wewe, nampenda sana.
Kupenda nimeziliwe sawa sawa. Isiwe nusu na robo kwa kilo.
Mozambique, Ghana, mpaka Nigeria, Cameroon, Sudan, mpaka Somalia. Afrika, Afrika nzima, tupendane.
Tupendane, tupendane, beziliwe sawa sawa. Isiwe nusu na robo kwa kilo.
Sikia homa ile homa ya jiji ni wewe. Wanajitama sponsor my love wa siku zingue. Wanajona my boss lady, you my boss baby. Tena wife material, my honey bunny. Ula, ae, honey bunny wuna bana. Yeah, wengine wote wanachia ya.